sana. Ska.
Talk to me, baby.
All about being ratchet.
Hop up in your makuza, iguza, tena.
Diba?
Usiogope kuguza, iguza, tena, baby.
Kiguza mina isi
Kuchangu na furaha.
Kiguza mina isi
Kuchangu na furaha. Kuchangu na furaha. Kuchangu na furaha.
Usiteleze mkono. Amuke penda tu kidogo neza sugu wa mgongo.
Masai mi baby.
Hapa kwa kiuno na mbavu baby nani uma.
Paka mafuta.
Alafu kwa tumbo na kichwa inauma sana mama. Baby you are my night nurse. When you touch me that's nice. Baby you are my night nurse. When you touch me that's nice. Hapu penyo meguza eguza tena. Usiogope kuguza eguza tena. Kikuza mina isi
Kuchangu na furaha.
Kikuza mina isi
Kuchangu na furaha. Kuchangu na furaha. Kuchangu na furaha.
Nakuliza baby where are you?
Ulikuwa wapi?
All these years baby where are you?
Inindasha kidogo baby nipe dawa.
Najihisi mgonjwa nikuze nisikie sawa. Baby you are my night nurse. When you touch me that's nice. Baby you are my night nurse. When you touch me that's nice.